Azitatosha mithali, labda zitungwe tena, wazibe na matofali, mintapenya penya. Mana we kwangu johari, ntakutunza usipote, hata kama ni mbali, nakufata ulipo. Basi mami yo, let me love you my baby yo. Umeshika kili masikio, ama niseme kikongo na lingio. Basi mami yo, let me love you my baby yo. Umeshika kili masikio, ama niseme kikongo na lingio. This kind of love, this kind of love, this kind of love, baby. This kind of love. Tena nimesha kubali, wendo mtunza wazangu siri. Kama mchanga tofali, ukikosa we mina kwa jangili. Baridi unikumbate, nikwa kosi wezi tena kichanga. Usiku tuchuane, nikiwa simba we uwe yanga. Wambie po, wambie po leo, wambie si bado bado tupo. Wambie po, wambie po leo. Basi mamio, let me love you my baby yo. Umeshika kili masikio, ama niseme kikongo na lingio. Basi mami yo, let me love you my baby yo. Umeshika kili masikio, ama niseme kikongo na lingio. This kind of love, this kind of love.